Abantu abenza izinto ngezinga elicokemeyo bayindlala kulezi insuku. Ngicabanga ukuthi uyababona laba bantu engikhuluma ngabo, labo abashaya into ephakeme kunoma yini nje inqobo mayike yathintwa izandla zabo, kungakhathele khona ababukayo noma cha. Angikubingelele ngiphinde ngamukele futhi enkosini yethu eFresh ngingusibonelo Bethi Ngema ongumlomo kaBenny Diamond weChristianity Works. Ngeke ngashintshe insurance yemoto yami phambilini, ngashintshela kwinkampani eyangenzela ukuseyiva okuhalf wale ebengiyikhokha ngonyaka. Manje umcabango ngathi, awu, kusho ukuthi phela ngaleyo mali enkampani izokwenza isevisi engagcokeme, izokwenza into ephansi kakhulu. Kodwa kwangimangaza ngamhlanje ngikhuluma nebhungu yakule nkampani ngocingo. Leli bhungu lalikhaliphile kakhulu, ngiqonde mina umuntu ohlakaniphe ngendlela emangazayo, ngathuka kakhulu. Ake ngibuze ukuthi kunini la khona uze umuntu encoma i-customer service eyenziwe i-call center ye-insurance yemoto yakhe? Kuyathukela. Ingakho nami le nsizwa angikaze ngimuxoxa ngayo. Iphuzu lapha ingoba emhlabeni ogcwele ukwenza izinto uzenze nje ngonganaki. Lokho kwenza i-excellence ime ithi twi igqame. Ukuthi akufane incimishi njengakuDaniel. La khona inkosi lapha kuDaniel 6 verse 1 kuya ku-3. Kwaba kuhle kuDariyu ukubeka phezu kombuso ikhulu ezi-120 ebeziya kuba sembusweni wonke. Phezu kwazo wamisa abongameli abathathu kuDaniel engomunye wabo ukuba ikhulu zibike kubo ukuze inkosi ingalimali ngalutho. Kona uDaniel lo wabadlula abongameli nezikhulu ngokuba umoya ophakemeyo ku-excellence wawukuye. Inkosi yayicabanga ngummisa phezu kombuso wonke. Mhlobo, noma ngabe kwakukudala noma kunamhlanje, okuyikho ngokuthi i-excellence ihlala into ecokeme edlula konke. Inkosi yayicabanga ngummisa phezu kombuso wonke. Yilo kanyezwe likaNkulunkulu leli eliza kuwe le-fresh namhlanje. Sothokoza ukuthi usithinte nge-WhatsApp kule nombolo yethu 067 706 0077. Kungenjalo, ngena kuwebsayithi yethu uthole ama-resources amaningi www.freshzulu.co.za. Excellence akusiyinto esizoyenza sife kuphela kanjalo, kodwa into okuthi uma siyenzile ihlaliza ibe ngamandla ngisho umthelezi wenu zethu. Inkosi, Mike Busisi.